furan leeyahay ku sagada aadin naas oo burburay waxay waa rasaas furay ayaa ku yiraahday in mar la furay ma jira dadka aad arabi sitay ahayn dadkii aan la wasan wareysano meesha tagnay dad arabi sitay oo aad sitay ahayn anaga meesha tagnay oo dadka dadka doonayay si lain lain hadan anagu meesha tagnay si taa ku yiraahday isaga cadeyn doona anaga dareesna loona sheegin oo dadka shacabka ah anagu waa lagu tagnay wax dareesay sitayna loona sheegin ciidan dareys tan anagu ma arag wax sheegayna ma arag sheekada ku keentay waxay deeyaysaa ilaa haddana maaragtay baaritaankeedii baan ku jirnaa dadkaas kolley dhowr oo faadintay dhowrna waa dhaawac waxay dhaawacaana camal baan gaari usoo saaray.